Ngisukule tendlula futhi ngiyambonga loyo lowenza lomtamo ukuthi angihlabelele yona uma ngifika. Thathe Angie nathathe Kathy inkosi ibabusise. Uma ngiva lokho kubuyisa tinkumbulo letinzala takatseni. Ngaphambi nje kwekushiya leli thabanekeli saba nemvuselelo lenkulu yebusika lobuphelele yekushumayela encwadini yesambulo senkosi Jesu. Futhi ngicishe impela njalo ngelisondo ebusuku bebahlabela liculo chubeka ubambelele. Ngiyabonga Tsatse Kathy futhi ngiyajabula ukuthi basihlabelele futhi kusihlwa. Tsatse Angie bekasho ukuthi ushelivi kancanyana nje. Yebo ke ungativele unesidunge nami futhi. Kodwa manje ekusene emva kwekwenta abantu bahlupheke cishe ngishumayelo yama-awa lamabili nehafu. Lelo bekungolunye luhlobo lwami loluncane. Ngako ngaphumela ngephandle ngesikhathi kumanti kancane emhlabathini. Futhi empeleni nguleyo ndlela lengiba ngayo. Kodwa ngiyalithanda nje livi. Futhi kakhulukati sibusiso samoya lwengcwele nelivi. Futhi uma abusisa futhi asitha angikwati nje kuthola indzawo yokuma ngako uyati ukuthi kunjani manje mhlawumbe kungabe isikhathi lesidze kakhulu kusihlwa lengifisa ukukhuluma ngaso ngenxa yekusha livi kancane kodwa sincike kuNkulunkulu ngetibusiso tethu nangelusito lwakhe lwakamoya lesiludzingako ngalokubalekile etimpilweni tethu. Futhi manje njengoba umnakethu nevile amemetele neluhlelo lwakhe eluhleleni lwakhe njalo futhi ngifisa kwangathi wonke umlaleli bekangalulalela lolo hlelo manje akangitsheli ukuthi ngisho lokho kodwa angikaze ngibusiswe kakhulu ekulaleleni luhlelo njengoba ngabusiseka ngemgcibelo londlulile bangakhi laba uvile lo umlayeto na lowo bekungumsebenzi wobuciko lobusetulu WLRP ngensimbi yemfica kude kugabanqe insimbi yemfica ngemgcibelo ngamunye ekuseni ikwaya yalabathathu bakaNeville. Futhi bengikhuluma nemnakethu lochophako umnakethu Liyo losekamelweni futhi bekathatheke kakhulu ngawo ukuthi aka wathi awusho ngubani lomshumayeli unemsakado lovuliwe. Nemnakethu Jini noma labanye babo bathi ngumnakethu Neville lesi sikhathi sakhe futhi bekumangalisa impela hayi lokho kuphela kodwa wonke umuntu. Ngiyanitshela sizathu sekuthi ngithandze kuva umnakethu Neville akhuluma hayi empeleni ngoba ungumshumayeli lokahle kodwa ngoba ngiyathi ukuthi uyakuphila lokho lakushumayelako. Futhi nganconotha ukuthi ungiphile le nshumayelo kunekungishumayela yona. Yoba nemandla lamakhulu. Futhi manje ngimemetele. Kumemeteliwe ukuthi ngitokhuluma ngekuthi kusihlwa imizuzwana lembalwa uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe. Futhi manje ekuseni bengikhuluma ngekuthi kulingiselwa kwebuKristu. Futhi manje inkosi ayingethe tibusiso tayo manje njengoba sifunda livi layo. Futhi ngifuna kufunda etindzaweni letinengana embhalweni lokungenani letintsathu noma mhlawumbe ngicaphune leminye futhi. Ngoba livi lesikhuluma ngalo encwadini yokugcina yeBhayibheli incwadi yesambulo emva kokuba iBhayibheli leliphelele laseliphelile nango umlayeto ebandleni esahlukweni semashumi lamabili nakubili sesambulo futhi sicale ngelivesi lelishumi nesikhombisa futhi umoya nemlobokati bathi woda futhi akuthi loyo lomile athi woda loyo lovako athi woda futhi akuthi loyo lowomile ede naloyo lothandzako akathathe kwalamandi ekuphila ngesihle. Ngoba ngifakaza kuwo wonke umuntu lova emavi esiprofeto salencwadi. Uma umuntu ayokwengeta kuletindlo leti, uNkulunkulu uyokwengeta kuye tinhlupheko letibhaliwe kulencwadi. Futhi uma umuntu ayosusa emagameni alencwadi yalesiprofeto lesi, uNkulunkulu uyosusa sabelo sakhe encwadini yokuphila. Futhi siphuma edolobheni lelingcwele nakuletintfo letibhalwe kulencwadi. Loyo lofakaza letintfo leti akasho, impela ngiyeta masinyane. Amen. Noma kunjalo, wothe ngosi Jesu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu awube nani nonke. Amen.
And then over in St. John.
Bese ke kuba ngale kuJohane longcwele sahluko selishumi nakubili saJohane longcwele futhi sicale ngelivesi lemashumi lamathathu nemfica. Ngaloko abakholwanga ngoba Isaya washo futhi kuthi uphumbuthekise emehlo abo futhi wacinisa inhliziyo yabo kuthi bangaboni ngemehlo abo noma baconze ngenhliziyo yabo futhi baphenduke bese ngiyabaphilisa. Bese ke kuMathewu longcwele sahluko semashumi lamabili nakune nasevesini lemashumi lamathathu nesihlanu Jesu akhuluma, lizulu nemhlaba kutawendlula kodwa emavi ami angeke endlula. Futhi kubaseGalathiya sahluko sekuqala livesi lesiphohlongo, ngaloku nje thine noma ingelosi levela ezulwini ishumayela lelinye livangeli kini kunalelo lenalemukela, ayibe kini ngulecalekisiwe. Manje asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje sendele livi lemkhuleko. Nkulunkulu wethu, sita kuwe egameni lendvodzana yakho lethandzekako lesibite kuthi side yathi celani noma yini kubabe egameni lami ngitolwenda. Ngako sita egameni laJesu kuphenduka kwekucala ngesono sethu lucobo nebuthakathaka bethu nekucela wena kuthi usihlande kubo bonke bubi bethu. Nekuhlanda kucabanga kwethu kuthi sitocabanga ngetintfo letilungile naletiphathelene nembuso waNkulunkulu. Futhi kwangathi imicabango yethu ingaba njalo kusihlwa entweni letowenda umbuso waNkulunkulu ube ngcono futhi labangcono bantfu labasembusweni. Futhi kwangathi tinhlitiyo tethu tingahlandwa etintweni letingakahlandeki. Sifisa kuhamba ngekucondza phambi kwakho ngetandla letihlandekile nenhlitiyo lemsulwa futhi oh uNkulunkulu yedwa angenda lokhu. Futhi siyakhuleka babe kuthi sihlande tandla tethu uphindze usihlande tinhlitiyo tethu sigeze emantini ekwahlukanisa etintweni telive ngelivi. Futhi kwangathi ngelivi wena utsite uhlandekile ngelivi. Futhi sikhulekela kuthi livi litohlolisisa ngalokujulile kuto tonke tinhlitiyo tethu kusihlwa. Futhi litosihlanda kunoma ngukuphi kungakholwa kuthi inhlitiyo yethu ingahlunyeleliswa ngumoya loyingcwele. Futhi kwangathi angaletha kithi kusihlwa letho tintfo letitoba inzuzo embusweni waNkulunkulu. Sita labo Nkosi laba lababuthakathaka endleleni bane bathola bumatima ekukholweni livi. Futhi o Nkulunkulu kuleli awa lelimnyama naleli ingodi kakhulu lesiphila kulo futhi njengoba sibheke embili live lelinetinkinga letinyendi. Sibona bomnyama kuphela lobusembili. Futhi wena wathi buka etulu uma letintfo letiticala kwenteka ngoba kuhlengwa kwethu sekuyasondzela. futhi kwangathi singakhuthathwa kusihlwa nangamoya lwengcwele kuthatha lokhu kuye enhlitiyweni kubuka etulu ebusweni bankulunkulu wasezulwini lowethembise kuhlengwa kwethu kulesikhathi lesi futhi njengajohane esichingini wakhuleka noma kunjalo woda nkosi jesu futhi sikhulekela kuthi utosipha letinto leti kusihlwa futhi uphilise bonke labagulako nalabahlaselekile futhi thuthuta labangcwele bita toni kuthi tiphenduke futhi sivuselele sonke kuthi sitosuka lapha sigcine ngato tonke tikhali kaNkulunkulu kuthi siye embili njengamasotsha lalungele imbi lebamele ngembili manje njengoba sibuthene kusihlwa ngamunye emkhulekweni nemjeka usethi kwethu inkanyethi yekusa ihola indlela nesicuku sesitha lesikanekisile naso nalomkhulu locutselana nabo waphuma futhi enda kuchosha asho kuthi letinsuku leti temimangaliso selwendlulile kodwa oh nkulunkulu sivusele Davide lichawe umceli wensayeya futhi kwangathi lo moya ungahlala kuyo yonke insithiyo ngalokucebile ngoba sikucela egameni laKristu amen ekusonzeleni kulesifundo lesibaluleke kakhulu futhi asikahlosi kunoma nguyiphi inkolelo yalomunye noma kucansula noma kuphathamisa noma kwenta sitha sendelwe kuphela ekubutheni nasekuhlanganisweni kwebantu bankulunkulu ndzawonye nesizathu sekuthi ngikhethe kukhuluma lokhu lathi abanekele kusihlwa kungenxa yesimo sesikhathi lesiphila kuso ngikholwa kuthi sekuqaleni kwento letsite live lonke lelatiko kuthi loko kulungiselela kwendeka akekho lobonakala angakhona kubeka umuno wabo kuko nje kodwa noko siyathi ukuthi kukhona lokulungiselela kwendeka akusiko lapha kuphela kukuyo yonke indzawo futhi ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu kusihlwa uma besingathatha lesikhathi lesi bantu basabuthene ndzawonye kukhuluma into letoba mcoka nalokubalulekile ngekutenda sibe ngcono kusibangela kuthi sicondze nekusihlomisa ngekucondza lokungcono kwaKristu nekwelivangeli nesikhathi lesiphila kuso manje kwekuqala nje ngifisa kusho lokhu kuthi esikhathini lesingesicele sendlulile ngangikusemina yemaluthela nebazalwane baseluthela bathi kimi emva kokuba sebangibhalele incwadi legcekako lebuhlungu kakhulu umphathi enyuvesi futhi akhuluma futhi angitshela tinto kuthi ngangingumbhuli netinto letiningi letimbi loku kuthi empeleni abakhonanga kukufakazela ngoba ngathi devil bekangeke akhone kuphilisa manje uma devil angaphilisa ungumdali futhi umdali munye kuphela nalowo uNkulunkulu devil angeke adale devil akekho etindzaweni tonke angaba senzaweni inye kuphela ngesikhathi emadimoni akhe akhona ndzawo tonke kodwa uNkulunkulu usetindzaweni tonke devil angaba khona kuphela endzaweni inye uNkulunkulu unemandla onke devil unemandla lakaliwe lokukuthi kuphela nje uma angaphonsa inkohliso yakhe ekhathi futhi indvo kuphela lesemthethweni lanayo kukubuyisela eluthulini lwemhlabathi nguleyo ndvo kuphela lanayo Uthi lokho kusasolo kunjalo ngesibusiso sankulunkulu sethembiso sankulunkulu sekuvuka ngakho uNkulunkulu nguye kuphela umdali naNkulunkulu nguye kuphela longakha takhi mtimba netakhi mtimba ngulokudaliwe nalokudaliwe kuvela kuphela ngaNkulunkulu ngakho uNkulunkulu nguye kuphela umphilisi futhi akukho lokunye kuphilisa ngaphandle kokuphilisa kwaNkulunkulu sinabodokotela labathumile labangaconzisa lithambo kodwa uNkulunkulu uyaphilisa sinabodokotela labangajuba phambukane bamkhiphe noma bakhiphe simila lokuyinto lekahle kukwenta kodwa ngubani ophilisako na uNkulunkulu wenda kuphiliswa ngoba nguye kuphela umdali manje futhi wathi thine luthela ke ucabanga ukuthi thine nesithatha njengemaKristu na ngathi noma kanjani ngathi umbuso kaNkulunkulu beyunjengemuntu lo wahlanyela umbila wakhe ensimini futhi ekuseni waphuma wase uyabuka futhi kwakunemacembe lamabili lamancane laphumako enfasahlobo yasekuqaleni nemlimi wathi buka insimi yami yemibila manje ngabe bekanawo yini umbila na sekungashiwo bekanawo kodwa hayi edlebeni manje njengokuthi nje uma ngikunike i ungicele sihlahla semoki kuthi ngingakunika inhlanyelo yemoki kungashiwo ukuthi unesihlahla semoki ngoba sihlahla semoki sisenhlanyelweni yemoki kuthi ke eluhlavini lwembila unawo umbila kodwa noko sekungashiwo nje uneluhlavu manje umlimi wathi buka inzima yembila wami akukuhle na umbila wami wawubitha ngembila noko wawusahluma emhlabathini emva kwesikhashana lelo hlanga lwembila lwakhula lwade lwashakada sishakado ngilapho impova ifika khona noma impova iwela esishakadweni lokubangela kutala kwembila kulalana emkhathini owesilisa nowesifazane manje uma-ke sishakado singake sibuke emuva futhi sithi ecembeni manje angikahlangani ngalutho nawe awukho ngisho esithombeni ngiyinto lehlukile ngisishakado ngimi lowati wako kude longakwenta kuwo kodwa noko ngaphandle kwelicembe luhlavu lungeke lushakade ngoba sishakado siwela ekhathi ecembeni futhi kulapho la sikhwebu sivela khona nekuphila lokufanako lokusecembeni futhi kusesishakadweni masinyane nje kufika sikhwebu nesikhwebu siyefika luhlavu futhi ke luhlavu luthi esishakadweni angikahlangani ngalutho nawe awukho ngisho esithombeni kodwa kube bekungesingenxa yesishakado bekungeke kube khona luhlavu ngako indvo kuthi ukuthi luhlanga loluncane kwakuyimvuselelo yemaluthela futhi sishakado sasiyimvuselelo yemethodist nesikhwebu ngile mvuselelo lena kodwa konke kanye kanye umoya lofanako kuphila lokufanako lokwakuseluhlangeni loluncane lwembila kwekucala nje kuphila lokufanako lokuseluhlavini manje indwo kuphela emapentecostal Ngiqonze iPentecostal sibili, hayi lebitwa kanjalo. Kodwa umlayeto sibili wePentecostal awusilutho kuphela kubuyisela kwento lefanako leyangena emhlabathini. Lobeka kathi ethwalwa yiluthela, iMethodist, iBaptist, Presbyterian, niyabona na. Manje kufika esikhwebini nje. Futhi manje njengoba ngikunyanya kabi kwenta lesitatimende. Bekukhona kukhunza bekumila kuwo futhi nine balimi niyathi ukuthi lokho kuyini kuyinto letsite lelingisa lesikhwebu manje nguloko lesifuna ukukusika kusihlwa ngoba uma ungakususi embilweni wakho kuyobangela lonke libhande ukuthi libole ngako leyo into yinye lengifisa kuyicacisa kuthi bantu bawo onke emabandla emahlelo njengoba benyuka ngetikhathi letinkulu bekusolo kukuvuthwa futhi manje libandla lisembewini kuthi litofanele livete into lefanako liyangena emhlabathini ngakho libandla lelivuthwe ngalokugcwele nje lesiphila kulo futhi ingcenye yinye ingeke isho kanje kulenye ingcenye ngoba tiphila kahle elusukwini lwado futhi sasinzima yembila ebusweni bankulunkulu ngakho asifisi kubukela phansi noma ngibani kodwa kube khona timfundziso letitsite namuhla ikakhulukati ekusakatweni lokudumile kwemhlaba wonke jikelele lobe kathathela phansi livi lankulunkulu futhi asho ukuthi unkulunkulu uhlala ebandleni futhi hhayi livi ngeva lomunye wabothishela labadumile busuku lobumbalwa lobendlulile wathi walithathaphi libhayibheli lakho na ngicabanga ukuthi kwakunguNkulunkulu athatha umcondvo wekunibhalela libhayibheli etulu ezulwini futhi alinike letinye tingelosi letincane futhi tehla tathabula emavulande asezulwini futhi takwethula kini bantu futhi washo ukuthi akekho lobekangaphila kufundzisa kwelibhayibheli futhi lalingesilo liciniswa impela futhi batisho ukuthi basicalo sekucala selibandla manje labo bantu manje labaya kulelo bandla bangemadvodza nebesifazane njengathi futhi bayathandza futhi badle futhi banathe futhi ngabe ikhona yini indlela yekukumisa na hayi ngesikhathi iBhayibheli lithi kutoba ngalendlela futhi liqinisile kodwa kunigutsata kuthi ngifuna kutenda ngicace bha kuthi ngiyakholwa ukuthi leli nguleli gcwele laNkulunkulu leli ngenakuphosisa livi lelingakacutshwaniswa nalutho kulo kude lokungengedwa noma kususwe luhlelo loluphelelo laNkulunkulu lwelibandla lakhe asikho lesinye sisekelo lesingakhiwa noma ngumuphi umuntu kuphela leso lesesivele sibekiwe niyakubona na kungako ngikholelwa ekungaphosisini kwelivi laNkulunkulu ngathi kulomunye walabo bantu utsitele libhayibheli belikuphi libandla lakho na libandla lakho labhala lelibhayibheli na yebo labangcwele bethu babhala libhayibheli ngathi pho-ke kungani kuthathwe kanjena kuthi nehluke kakhulu kangaka namuhla kuleli bhayibheli na yebo-ke wathi niyabona lawo madoda aphila kulomunye umnyaka nathi siphila kulomunye umnyaka kodwa ngathi uNkulunkulu waphila kuwo wonke umnyaka neli bhayibheli uma liphefumulelwe linguNkulunkulu longenakuphosisa lowabhala libhayibheli futhi washo evini lakhe kuthi emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa emavi akhe angeke endlule manje kuyethusa kakhulu impela kumuntu lobekangakaze acabange kubona letintho leti tisonzela kodwa kube kuphela bewadi kungugcwaliswa kuphela kwembhalo futhi njengoba ngenyanya kusho loku e-America netingcayizivele tethu netintho lesinato kuloku lokubitwa ngeminyakato yetenkolo namuhla kungesiko kubehlisa sithunde bantu bankulunkulu bahlala lapho kodwa ngifisa kusho loku kuthi sekufike e-America lesuke yahamba futhi yasuka bobabili iKatolika neProtestan ekufundzisweni kwelivi futhi bathethe inqubo futhi le nqubo lena yinqubo yetihlakaniphi lethu labukhathikhathi esikhundleni selivi nebantu baseamerika batsathwa bukhathikhathi bantu baseamerika sewube indzawo yekukhonda nkulunkulukati nginetinhlonipho letijule kakhulu naleti phakeme kakhulu ngebafati make wami munye nemkami futhi nginemadvodzakati lamancane futhi wesifazane logcina indzawo yakhe uthi ungudzadze akukho lokunye lokuligugu ngaphandle kwensinziso esivenisa kithi kwendlula wesifazane sibili. Kodwa uma sekufika endzaweni yekuthi ukhonde besifazane, khona-ke niphumile elihlelweni lweliBhayibheli. Akukho cebo eBhayibhelini kithi kuthi sikhonde noma ngimuphi wesifazane. Maria noma Sisila liyongcwele, akukho naleli lodwa licashata lembhalo lako. Futhi lokuphambene liphambene nalokunjalo. Khona-ke kwakungani kube lokhu bekukucala laba labahamba naKristu futhi babhala ngalobu phefumulele. Ucabanga ukuthi bengingathatha noma ngabe nguliphi livi lalomunye umuntu na? Cha mnumzane, leli livi laNkulunkulu leliphakathi. Manje lo mfundisi noma umpristi lowakhuluma nami wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Ngathi uNkulunkulu usevini lakhe. uNkulunkulu usevini lakhe. LeBhayibheli lathi ekucaleni bekakhona livi, nalivi bekakuNkulunkulu, nalivi bekanguNkulunkulu. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. uNkulunkulu usevini lakhe. Manje caphelani, eTestamentini lelidzala bebanetindlela letimbili tekucondza umlayeto ukuthi ude liphutha. Kuthi uma umprofeti aprofeta noma umphuphi waphupha liphupho, basho loko phambi kwesivikelo sesifuba sa-Aaron. Sivikelo sesifuba sa-Aaron sasinematshe ekutalwa abokhokho lalishumi nakubili kule sivikelo sesifuba. Abeligqoka esifubeni sakhe kukhombisa kuthi bekangumphristi lomkhulu wetive letilishumi nakubili laka-Israyeli. Futhi ngesikhathi bakhuluma lo mbono noma baqoqa leli phupho, futhi uma uNkulunkulu akuqinisekisa, kwakuba khona kukhanya lokungethuli kwemvelo lokutungelete le-Urimi Thumimi. Futhi waqinisekisa ukuthi loyo mlayeto wawuliciniso. Akunandzaba ukuthi bewubonakala ungiwo ngempela kanjani, akunandzaba ukuthi bewubonakala ungena kahle kanjani nesikhathi. Uma kukhanya lokungethuli kwemvelo ku-Urim Thumim kungakamanyati kwakwaliwa ngoba uNkulunkulu bekangekho kuko. Futhi ngithi namuhla, ngifuna nive noma ngimuphi umlayeto lothathwa ngekuthi wawuvela kumpristi, kusukela kumshumayeli, kusukela kumprofeti, nakunoma yini lenye noma ngimuphi umuntu. Akunandzaba kuthi wakamoya kanjani, kuthi isikhundla sakhe siyini, kuthi wendeni, uma avusele abafile, uma aphilisele abagulako, uma angumbhishobhu lomkhulu waseCanterbury, uma angupapa waseRoma, uma ayinhloko yanoma nguliphi lihlelo lelikhulu. Akunandzaba kuthi wakamoya kanjani, naloku nje akhulume ngetilimi, naloku nje adanse emoyeni, naloku nje ashumayele livangeli. Akunandzaba kuthi wendeni. Uma umlayeto wakhe ungaphumi eBhayibhelini, uliphutha lena i-Urim Thumim yaNkulunkulu. Ngesikhathi liBhayibheli seliphelelisiwe, ingelosi yedla yayikhuluma naJohane. Wase uyefika Jesu qobo lwakhe wathi, mine Jesu ngithumela ingelosi yami kufakaza letinto leti. Futhi manje vala lencwadi kodwa ungayinamathelisi ngeluphawu. Ngoba noma ngibani loyosusa noma yini kuyo, noma engethe noma yini kuyo, lelo livi laNkulunkulu. Pawula ngekubambisana namoya wathi, uma ingelosi levela ezulwini, hayi umbhishobhu lomkhulu, hayi papa, hayi kardinali, kodwa uma ingelosi levela ezulwini ilethe noma ngimuphi lomunye umlayeto kunalowo lolapha, ayibe kini ngulecala ekusiwe. Kodwa manje silungiselela, njengoba eminyakeni leyendlula ngamoya loyingcwele bengihlala njalo nginitshela ngaphambili, ngesikhathi Hitler naMussolini bavela, ngathi konke kutoba yindunduma, bukhomanisi buyothatha yonke lento futhi behle buvele enyakatho. Manje gcinani emehlo enu kuloku bandla. Devel usabalalisa lemfundziso yemanga. Futhi ayihambisani nemibhalo. Ngokudida umchondo walabangakafundi, bantu labangasiba kamoya. Futhi siphila elisukini lenkatimulo kakhulu impela kuthi noma ngibaphi bantu laba ke baphila. Kepha noko ngelusuku lolumnyama kunato tonke, kulaba ngakholwa kuthi ba nesikhathi lesididana kakhulu impela. Kubo bona labo labangathi kuyanakeka njengalolu suku lesiphila kulo. Futhi kuyinjabulo lenjepho kwathi ukuthi sisimiso sakho siyabambelela manje namuhla njengoba sisondzela kuko kulesi lesimnyama sikhathi lesibi. Manje angithandi ukubita abantu emagama, kodwa ngitodzingeka ngibite ligama lemuntu lotsite manje. Kodwa ngiyayikhulekela lensizwa futhi ngiyakhuleka ngaso sonke isikhathi ngayo. Kodwa ulithulusi etandleni tadevele futhi leyo ngulendvodza Elvis Presley. Bantu sebaphelile bodumdum noma umculo wokutinyukunya. Bantu baseAmerica baphelile futhi bayetama ngalo moya lofanako kufinyelelisa lendvo ebandleni. Ngiyawuthanda umculo welibandla, udlala njengemculo welibandla futhi hayi umculo wetinyukunya ebandleni. Kodwa uma bathola lemimoya kukhona lokuthithe lokusemuva kwaloko na devil bese utibekela yena umnikinsa yeya futhi kwendeka kuthi kube ngilophuyile lohlubukile. Umfana wePentecostal wathi indlela layifunza ngayo imijayivo yakhe yekudlukuta nekuchachathela wayibamba waphindze wayifunda ebandleni. Ulilunga leAssemblies of God yekucala yaseMemphis eTennessee. Umelusi wakhe ungumngani wami. Futhi ulithulusi laDevil lekukhohlisa nekungcolisa imicondvo yalamatshitshana nemabhungu lekubafaka endzaweni baze bavele bashiya indzawo eCanada. Ngicabanga ukuthi bathumele isha lelishumi nakune endzaweni yekulondvolota tinhlanya etinsukwini letimbalwa emva kokuba alapho. Futhi even longe kodwa abantu sebaguquka etinhlanya ngekusangana. Sizathu benda loko kungoba abathi lutho lolungcono. Oh, ngifisa kanjani kwangathi bebayathi inkosi Jesu. Kungcono kangakanani pho? Angibalahli, ngiyabevela labasathe okufa. Kuthi manje bekungeke yini kube ngilokufanele elusukini lesiphila kulo. Kuthi uma thindwa tendeka ngendlela letingiyo. Nesithixo saseAmerica sintombatana yebukhathikhathi yaseHollywood. Kanzi ibeka sikhalisayo yonke iAmerica. Ngesikhathi nimvumela aphume agcoke izingubo takhe letingakazithi futhi ngalokuphathekako wonke wesifazane eAmerica uyolingisela yena kute fashini. Kwakukubuhlungu benhlitiyo kimi kungesiko kadzeni ngime eRoma ngesikhathi amaphephandzaba aniketha sihloko salo wesifazane lebe banaye ephepheni ngale lelinye lilanga. Bekatoba neluswane eHollywood umRoma futhi bathi ephepheni emaphephandzaba loku kuthi umngani wami Baron von Blomberg bekakhona kukhuluma tilwimi lethi sikhombisa lethi ehlukene futhi afunze liphepha ngalokucacile. Wathi angahle abe nkulunkulukati waseAmerica kodwa ulapha uyingwadla yaseRoma. Lihlazo lelinjepho manje bafanele babe netintho letinjalo. Lokufanele kwendeke kuhambisana nemoya welusuku. Ngungaleso zathu ukuthi lelibandla lingena nekukhontwa kwaMaria kwalabanye besifazane netindlo ngulo moya lofanako ngaphansi kwenhloko yenkolo. Futhi nguleso zathu batofanele basuse umcondvo wakho evini laNkulunkulu lelimsulwa kuveta lolo hlelo impela. Niyawubona lo mthelela lomubi lesikuwona Ngiyayibona isha yaseAmerika kuthi simosini lekiso na labo besilisa nebesifazane bakusasa. Akumangalisi Jesu athi ngaphandle kwekuthi leti nsuku leti tifinyedwe akukho nyama leyo sinziswa. Ngakho-ke ngisekela imicabango yami lapha kuthi sisesikhathini sekugcina iNkosi Jesu itobuya masinyane. Kodwa umoya welusuku, oh niyabona na, thathani kucabanga kwenu, niyabona ukuthi kwendekeni na. Ngaphambi kokuthi lokuhlasela lokukhulu lokutako kuletha luphawu lwesilo nekugcwalisa imibhalo ngekuphocelela abantu emva kokuba kubamba sekufikile njengoba kunjalo kulamanye emave ubaphocelele etintweni labangademukeli kubangela kuhlushwa nekuduba kuthi kude. Aniboni kuthi Amerika seyemukele bukhathikhathi nabonkulunkulukati na? Futhi lena yimbadalo devel ezingeni lenyama. Enda indlela yaloku kuthi kutethule. Amen. Ngiyathemba niyakuconza lokhu. Kweshani kuko, anginanzaba kuthi bangakhi bo-DD, PhD, noma ngabe yini lesemva kwako. Ngemanga. Ngoba akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga nelami libe liciniso isho iNkosi, ngoba emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa emave ami angeke endlula. Livi laNkulunkulu leliphakathi lidzinga ukuthi bantu bayodalwa kabusha noma yini leshoda lokho balahleke phakathi. Akunanzaba kuthi usonza kuliphi libandla noma lapho ligama lakho likhona noma loko lokwendile lilahlekile. Livi laNkulunkulu lingeke lehluleke. Manje lokunengakhulu kwaloko futhi ngiyethemba ukuthi niyakuthola kumoya lekuniketwa ngawo. Nine bantu labangemakatholika lathandzekako, anginibukeli phansi, ungumngani wami futhi kube beningesuye njongo yiphi kube bengime lapha kulwa nani. Ngifanele ngiye e-altari futhi ngilungise inhlitiyo yami naNkulunkulu. Ngime lapha nebuhlungu benhlitiyo kuthi ngikusho, kodwa umoya ngekwelivi loko kuyangicinzethela kuthi ngikusho. Nekucwayisa umhlambi wekuthi moya loyingcwele usende saba babonisi. Nekubona letinhlelo leti letinkulu esiveni sonke ngalokuphathekako kuhlekisa ngalelo Bhayibheli wathi kufana neticopho temvula lowendlula kuto kude lobe kangaphila ngato. Loko ngiko masinyane nje ngalokuphathelene nenyama. Kodwa moya loyingcwele nguye lobusako futhi ahole umuntu. Kwangathi iNkosi nganivumela nibone leli humusho. Livi laNkulunkulu lekucala nelekugcina naleli phakathi leli nguna phakathi. Uma uNkulunkulu ake wakhuluma livi lingeke lize lintshintshe. uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba wathi ekucaleni bekakhona livi. Futhi yini livi? Ngumcabango lovakalisiwe. Baba uNkulunkulu abona licebo lekuhlengwa. Walibuka, wase uyabona ukuthi Sathane wendene. Futhi wacabanga, futhi abone luhlelo kuphela. Ngumcabango manje. Kodwa ngesikhathi aliveta laba livi. Futhi laze laba livi, lingeke life. Lifanele libe phakathi. Ngoba livi lakhe lingeke lehluleke njengoba angeke ehluleke. Livi lakhe ngeke libe ngulelifile njengoba naye angeke sekabe ngulofile. Livi lakhe emadvodza sendvulo kuyo yonke iminyaka alifundzile leli Bhayibheli. Ligcobe tinhlangano kusukela labhalwa. Ngingakubhalela incwadi, ungayithokothela uthi mina kaThe Branham, ngiyayithokothela lencwadi yakho. Nguwe kuphela umuntu lebe ibhekiswe kuye. Emva kokuba seyisebentile kwesikhashana, leyo ncwadi iyoba ngulengenamsebenzi ngaphandle uma kwakuba ufakazi lobungisekelako noma lobumelene nami. Kodwa uma uNkulunkulu ake wakhuluma kwesive sonke lesibandi, futhi kusekusha nje impela kusihlwa njengoba kwakunjalo ngele awa lokwakhulunywa ngalo. uNkulunkulu wakhuluma wase uthi Kristu bekaliwundlu lelahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba. Ngesikhathi uNkulunkulu ngekweluhlelo lwakhe nemcondvo wakhe futhi wakukhuluma, Kristu wahlatshwa khona lapho naloku nje empeleni angahlatshwanga iminyaka lethi ngulungwane letine kamuva. Futhi uNkulunkulu ekhathi lapho ngekwathi ngaphambili ubonile ukuthi ngubani loyosinziswa nekuthi ngubani longeke asinziswe. Futhi lapho emagama ethu abhalwa encwadini yokuphila yeliwundlu ekusekelweni kwemhlaba, futhi wahlanganyela neliwundlu lelihlatshiwe. NeliBhayibheli lathi etinsukwini tekugcina, lalelani, nemphiki uKristu wakhohlisa bonke labo lebebahlala etukwemhlaba, labo emagama abo langabhalwanga encwadini yokuphila yeliwundlu kusukela kwasekelwa umhlaba. Hlala nelivi. Manje ngicaphelile emkhathini webazalwane bethu, futhi ngisho lokhu kini nini emaprotestani ngenhlonipho, hayi ngenzondo, hayi ngenhlitiyo lembi, hayi ngekuba nento lento yisho. Kungaba lula ukukhuluma ngalenye into, kodwa lokho ngiyathi. NeliBhayibheli lithi mlinzi sekusele kangakanani ukuthi kuse. Futhi uma umlinzi abona sitha sida futhi ehluleka ukuqwayisa abantu, uNkulunkulu wathi uyofuna ingadi yabo esandleni semlinzi. Kodwa uma umlinzi abaqwayisa, khonake umlinzi sewukhululekile. Ngakho ngifanele ngiqwayise. Futhi emkhathini webazalwane bethu labangemaprotestani ngicaphelile sikhathi lesinengi emva kwemlayeto wami manje ekuseni emoyeni lomusha, bese ke kuba ngumoya waNkulunkulu. Bangakhi lobeka lapha manje ekuseni na? Kulungile, emoyeni lomusha nemoya waNkulunkulu. Labaningi kakhulu banemoya lomusha bethe umoya waNkulunkulu. Ngifuna lokhu kuqondwe. Namuhla sithola umthumo lomkhulu wekudideka emkhathini webantu labangemaprotestani. Futhi uma ngingena emabandleni abo kuyaphathamisana kakhulu ngalesinye isikhathi. Futhi manje ngiyacela ngixoleleni ngalesisho lesi, kodwa njengoba moya loyingcwele, njengoba ngikhulume nemkami lomncane emuva lapho ngalele linye lilanga, ngesikhathi ngibone bomzala bami balele lapho bobabili babuka babukene lomunye nalomunye njengoba impilo yabo yayibitiwe, lomunye nebuhlalu bekukhuleka esandleni sakhe njengeKatolika, nalomunye iBaptist ngakulolunye luhlangothi, bobabili bomzala bami. Futhi ngababuka ngacabanga, oNkulunkulu lomkhulu, letinto leti tingenzeka kanjani na? Ngabe ngehlulekile na? Ngabe kube khona lokudzite na? Ngathi kumkami, ngathi dinayintinto lengingatati, kodwa tikhona tinto lengitatiko. Ngathi kusukela ngisengumfanyana ngike ngawabukusisa emanti esihlahla ngesikhathi sasebusika likwindla leminyaka. Ehla aphuma kuleso sihlahla futhi angene etimpanzeni kuthi fihla, futhi achubeke afuthumele busika bonke. Ngiwabonile ngalokungetulu kwemvelo entwasahlobo abuya akhuphuka kuletha emagcembe kanye nawo netithelo. Ngiyibonile imbali ebuhleni bayo ehlobo ikhothamisa inhloko yayo ebusika iya esithathweni, futhi ifa nembewu ibhubha nalo mtimba wesithelo. Futhi ke ngibonile entwasahlobo yeminyaka leyo mbali ivuka. Ngathi ngiyakholwa, ngiyathi bayakwenza lokho. Ngikholwa ukuthi lowo lothiwa nguJehova uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi Jehova uNkulunkulu uyakwenza lokho, uchuba imvelo. Ngimbukele nesihlahla sesipheshula, nesihlahla semphopho, noma nesihlahla sembishi, nesihlahla semahabhula, nato tonke tiyehluka kulesinye. nekutsi leyo ndvodza yentiwa kanjani ngalenye indlela nalenye konke kwakhiwe ungcondvongcondvo lowo kwakungunkulunkulu ngathi ngiyakwati loko ngikholwa kutsi Jesu uyindvodzana yankulunkulu ngiyakukholwa loko emtimbeni wakhe bekangumuntu watalwa ngowesifazane njengoba nganginjalo nje kodwa ingathi yakhe yayingesiyo yewesifazane yayiyankulunkulu naJehova nkulunkulu ilogosi lowafukamela etukwemhlaba emlayetweni wamanje ekuseni futhi wafukamela umuntu wekucala wavela eluthulini lwemhlabathi wasibekela Mariya futhi wamfukamela kugcwalisa livi lakhe futhi wadala sakhe ingadi lesaveta indvodzana yankulunkulu lophilako ngiyakholwa emthimbeni bekangumuntu ngiyakholwa emphefumulweni wakhe bekangunkulunkulu bekakubonakaliswa kwankulunkulu lapha emhlabeni nkulunkulu bekakukristu abuyisana yena live kuye lucobo ngikholwa kuthi bekangesuye umuntu nje phaca kanjalo futhi bekangesuye umprofeti bekangunkulunkulu Emmanuel ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke loko kuliciniso ngingeke ngifakazele lelo qiniso ngoba kube bengingakwenda khona-ke bekungeke kube bekukholwa kodwa ngiyathi tihlahla tiyafika futhi tihambe ngiyathi ukuthi timbali tiyafika futhi tihambe ngathi yonke imvelo iyajika umhlaba uhleti emgudwini wawo ngemandla lamakhulu laphakeme futhi lenye into lengiyatiko kuthi ngemusa kaNkulunkulu kukhona into lefika kimi ngesimo sengelozi kukhanya futhi ingitshela tintfo leti tokwenteka futhi ngiyakubona ngiyathi ukuthi akusiko kwemvelo kungikhombisa tintfo iminyaka letako futhi akukaze nakanye kwehluleke ngikholwa kuthi nguNkulunkulu lofanako lobekanaJosefa lobekanaDanyela lobekakanye na-Eliya ngikholwa kuthi ngumoya lwengcwele lofanako lowahola abantwana baka-Israyeli ngensika yemlilo ngakho-ke ngenelisekile kuthi kukhona lokutsite kuthi libhayibheli licinisile ngoba yonke imvelo yonke into lengiyibida ngokukholwa yonke into lengiyibukisisako lengangingeke ngiyifakaze ngiyifakazele ngaleli bhayibheli kuthi iliciniso ngibona Jesu bekangesiyo loko emaJuda lacabanga ukuthi ungiko wagcwalisa sonke sidzingakalo mesiya lebekatoba ngiso bekangumesiya futhi ngiyabona umoya wawusekati kwalawo madoda lapho ngiwubona wehlela lapha nje futhi wenta into lefanako ngakho-ke bengilikholwa leligcilile evini lankulunkulu lophilako akunanzaba kuthi kuvelani lokuyingcayizivele ngike ngangena emabandleni futhi ngisho loku ngekutithoba manje ngithola kuthi isikhathi lesiningi emabandleni ngikholwa kuthi bantu bathola umoya walomunye nalomunye esikhundleni samoya lwengcwele uya ebandleni futhi ucaphele lapho umelusi mhlawumbe adlukutisa khona inhloko yakhe lonke elibandla litokwenta uya ebandleni lapho umfundisi athi unemafutha agobhoda esandleni sakhe into ekucala niyadi bonke labalapho ukholwa loko futhi banako yani ebandleni lapho kunenkumbi yekudansa nekugcuma nekugijima ushaya isigucu angitilahli ngelicala letinto leti ngikhuluma nje kususela kule ngikubonile kwethula liphuzu kini uma nitothola umelusi lonemadlingozi kakhulu leli bandla lonke litoba nemadlingozi uthola umfundisi lositashi nalogogekile nelibandla lonke liyoba sitashi futhi ligogeke ngikholwa kuthi wemukela umoya walomunye nalomunye thatha indvodza lelungile nowesifazane lomubi futhi ubahlanganise ndzawonye lomunye utokuya kulomunye kuyoba semkhathini wekuthi yindvodza lembi noma wesifazane lolungile wena lababili abakhoni kuhamba ndzawonye ngaphandle uma bavumelene futhi asengisho loku ngekutithoba nangeli bhayibheli ngenhlitiyo yami yonke ngitamile ngako konke lokungekhathi kwami kuthi ngingabi ngilophikisa yonke into ngoba lo mbono ngikusa lengabe kangako litshele kusekela likona wathi shumayela livi yenda umsebenti wemvangeli. ufakazele ngalokugcwele inkonzo yakho ngoba kuyofika sikhathi lapho bangayuyemukela imfundiso lephilako kodwa bayodibuthela bona lucobo nzawonye babe nabothishela labanetindlebe letilumako futhi bayofulathele liciniso baye etinganekwaneni yini liciniso livi lakho liliciniso Johane welishumi nesikhombisa bangcwelise babe ngoba liciniso livi lakho liliciniso manje futhi uma nginelicala ngiyakhuleka nkulunkulu ngithethelele kodwa ngitama ngayo yonke inhlitiyo yami kwethula livi kubantu ukuthi umoya loyolandzela uma sengima ekwahluleleni ngeke ngibe ngumoya lothide lokuyingcayi zivele yeticoco letigcuma tiphuma kubantu noma tilokatana tindiza noma kanjalo njalo noma emafutha anfonza etandleni kodwa kutoba ngumoya loyo losevini lankulunkulu lophilako lowabhala kuleli bhayibheli ngesentakalo selibhayibheli nguloko lengikudame kamatima manje kusekela umcabango wethu ngemuntu wesimilo thide kwelibhayibheli ngithatha munye kusihlwa kuthatha kuhlanganisa imicabango yethu nzawonye kuyenta ihambelane bese yethulwa kini khona ke yenta nganoma yini loyifisako loko uNkulunkulu lakubeka enhlitweni yakho asibuyele kumakhosi ekuqala sahluko semashumi lamabili nakubili futhi sitothola loko kuthi kwakukade kunendvotha inkosi ligama layo ngu-Ahabi futhi bekakade ayinkosi lenemandla indvotha yetempi nendvotha lenkulu kodwa leli sivuvu likholwa lelisemncelene ligama lakhe kwakungu-Ahabi ekugcineni umprofeti Eliya lobekacinisekisiwe umprofeti lobekamemetele kubhubha kwa-Ahabi iminyaka emva kokushona kwa-Eliya kwakunemprofeti ligama lakhe lingumikhaya ngako Jehoshafati uyise bekangumuntu lolungile lobekayinkosi yakaJuda wehla kutovakashela Ahabi inkosi yaka-Israyeli na-Ahabi bekanalomkhulu umbuso lobukhathikhathi manje bukusisani umbuso lomkhulu lobukhathikhathi ngoba bekanalomncane umfati lomdzala lophendile ligama lakhe lingujezebheli futhi bekavele nje adonsele lesive sonke ngaphandle kwalabakhethiwe etithicweni tesive sakubo niyakwenda obazalwane niyawubona umoya walowo develi lofanako usebenta e-America namuhla bojezebheli labancane umoya wekudonsa emadodzana nkulunkulu esuke kukristu ngisho loko hhayi ngekuhlekisa lena kusiyo indzawo yemahlaya leli lipulpiti lesi ngulapho la sihlalo sekwehlulela sankulunkulu sikhona nelivi lingumehluleli wankulunkulu noma ungukwehlulela kwakhe livi lingiko manje caphelani kuthi lona wesifazane lomncane kufanele kuthi bekayishwana lebukekako ngempela kepha wasiphondlisa mbamba sive futhi yini lesiphondlisile namuhla na kumbulani ngikusho kungakendeki lokhu kuthi America ingumthandzi wewesifazane usikhondi sewesifazane umoya e-America uba njengekela ucobo ngumfati laba besifazane labancane bangeta etikwe Hollywood bangahamba baphumele esitaladini futhi bathumele emadoda namaningi esihogweni unawo onke emabhara etshwala lobe ungawahlanganisa nzawonye futhi noko esimeni sakhe lesilungile uligugu enhlitweni yendvotha nesibusiswa embusweni wankulunkulu niyakubona na manje bukusisana umzuzwana nje futhi cha kungabi ngekubandlulula hlalani nithule nje futhi nilalele vumela moya lwengcwele akulethe kuwe manje namuhla singene kuleso simo njengoba kwakunjalo esikhathini sa-Ahabi yebo-ke noma yini labe ishito lowesifazane ngiloko Ahabi lakwenda manje ngisho nasebandleni bakhonta besifazane kungesiko kaThen imvukuthelo yami lelungile yavetwa eMexico ngesikhathi ngibone lophuyile wesifazane lomncane lobekade ngaye njalo eta ehla akhansa emamayela etiko madwala lashisako futhi lapho babe ahamba eceleni neluswane etandleni takhe bababili namunye alandzela unina futhi yena akhala nesikhumba sigagabukile emadoleni akhe futhi adonsa tandla takhe acabula emadwaleni futhi akhala futhi wonke umuntu ambuka bekakhuphukele kulesinye sithombe lesibathiwe salomunye wesifazane lofile lofanele kuba ngilongcwele futhi angikusho lokhu ngekugceka ngikusho ngetisekelo telivi lankulunkulu ngekwelucobo kungulokhu msulwa kukhonda imimoya yalabafa libhayibheli lathi akukho mncuseli akukho mlamuleli emkhathini wankulunkulu nemuntu kuphela umuntu uKristu Jesu uma libandla lasekuqaleni laliyikhatholika pho bantshintsheleni na ngesikhathi ikhatholika sekuqaleni ikulahla nale ikhatholika iyakwemukela na livele wesifazane umoya nesicubulo ngulokho namuhla futhi lokho kuliciniso lokho kunjalo impela futhi ngiyabikethela ukuthi wesifazane uyoba ngwesifazane lomkhulu nine bani labasha namuhla kusihlwa khumbulani umnakethu Branham ukushito lokho futhi ngakusho nga-33 ngesikhathi ngibona kubuya kwenkosi nekuthi Timoto toyochubeka kanjani timise kwelichanza kuze kuthi ekugcineni tibe sesimeni lesiphelele selichanza mhlawumbe ingxenye yenu lapha iyakwadi kubhaliwe emaphepheni lamadzala netinto kusa ngesikhathi singalapha ethempelini lelincane i-masonic lapho sasine noma indzawo yekugcina tinsanzane ngalapha kulesilandzelako sitaladi sesibili ngale lapho sasinemhlangano khona futhi ngibone wesifazane asukuma ayinhlamba njengoba bekanjalo futhi abusa live futhi ngiyabikethela futhi wesifazane uyoba ngumengameli noma ende noma angene emandleni lamakhulu eluhlobo loluthide e-United States ngaphambi kwekushabalaliswa kwemhlaba kugcineni emcondweni loko ngikushito qaphelani manje kuthi kwentekani Jezebeli wabusa Ahab wamshaya lapho kwakuvamise ukuthi babe tatani noma make hlala ekhaya netinswane ngesikhathi umyeni lodzakiwe aphumile ngubaba etatane manje lonakekela loluswane ngesikhathi lowesifazane lodzakiwe aphumile manje lokho akusiwa emahlaya lelo liciniso angikhulumi ngebani labalungile cha mnumzane ngikhombisa kuphela umoya lo 7 manje caphelani lokho akusiko yini lokunye lokukhathitelako bukanti khatsta Ahab kuthi lelive landlondlobala kanjani oh he lo mnyaka lomkhulu wegolide wase uphelile ngaleso sikhathi kuthi Israel wandlondlobala kanjani ngaphansi kwaAhab lo mzenzisi naJezebeli beka ngumbusi impela emva kwako kuthi lokho yi kini ninetifundiswa letinkulu teliBhayibheli njengoba Ahab ashada naJezebeli futhi waletha kukhondwa kwetithixo ebuJudeni emnyakeni wesikhathi sebumnyama kanjalo nebuprotestani bushade nebukatolika futhi kwabuyisa buhedeni ebandleni lemaKristu futhi namuhla khumbulani libandla lemaprotestani lalibidwa ngengwaba bani ngoba lalibidwa ngengwadla nalo niyakukhumbula lokho ngako libhodo ngeke libite ligedlela ngekuthi limnyama ngeke wagcumela emlilweni ekuthoseni epanini lekuthosa emlilweni kude utiside kodwa asicaphele liciniso liciniso nguloko lesikufunako sibani labaphikelele eliphakathweni uthi sifanele sihlangane naNkulunkulu uthi asithole liciniso manje ngifuna nicaphele uma nithanda nako kufika sonke sikhathi uNkulunkulu wathumela phansi noma indwe yokuqala Jehoshafati indoda lelungile wehla kuyovakashela Ahabi wase ke uyathi faka enkingeni ungeke uhlanganise lokungiko nalokungesiko ndzawonye bese ukhipha noma yini kuko ungeke wafake amafutha nemandi kungeke kuhlangane kanjalo nawe ungeke tinhlangano takho nekuthi ihlanganisa kwakho kube netindwo yotelive kepha ube usaphila impilo yekuncoba libhayibheli lathi phumane emkhathini wabo futhi into ehlukanise isho inkosi manje niyabona na yini wena uthi yebo ke mina kathi Branham ngiyati kodwa uthatha tihlakaniphi tako lucobo uphambene nelivi nelivi liliciniso ngiyalikholwa livi manje qaphelani Jehoshafati wehlela ku-Ahabi futhi o wenda litsili lelikhulu impela besingabita namuhla ngesisho sasesitaladini umcimbi futhi wamema wonke umuntu babulala inkabi nakanjalo njalo netimvu futhi bebanelitsili lelikhulu emkhathini wabo futhi lokho kungesikhathi likholwa lingena enkingeni Oh ngiyakutshela unemcondo lomncane nje leyo ndzawo lencane lengumgicike longcwele ngoloko kuphela ufanele ute ebandleni elikhulu ufanele ute oh ufanele ubone umelusi wethu une DD DD PhD Niyabona umelusi wethu wethu ikwaye yethu ihlabela njengetingelosi lokho akaphathelani nalo Uma kuphambene na isho kanje inkosi manje futhi ngesikhathi babulala inkhabi futhi banelithili lelikhulu ahabi bekanalokunye kuloko netinjongo takhe dathi sephutheni beketama kwenta umbukiso lomkhulu kutothiya Jehoshafati futhi leyo yinto lefana kodevel letama kuyenta namuhla yebo ke siselinengini impela libandla laNkulunkulu belihlala njalo liyingcosana ngesibalo Kute kufike Jesu, ungesabi umhlambi lomncane kuyintando lenhle yababe wakho kukunika umbuso, kunjalo. Siselidlanzaneni lelincane ngesibalo, kodwa lokho kulungile. Kuphela nje uma uNkulunkulu alapho, kusasolo kubunengikimi. Futhi ngiyathi ukuthi kunjalo kini, ngoba uma uNkulunkulu angakini, ngubani ongamelana nani. Manje kodwa bekanenjongo emva kwakho. Futhi ngesikhathi enda wathi, manje njengoba sonke silapha, Uthi sinesikhathi lesimnandi kanje ungakhuphukela yini eRamoth Gilead nami empini na Ngoba empeleni iSiriya inako enhla lapho kodwa iRamoth Gilead yami ngalokusemthethweni sinelilungelo silibandla lekucala sinelilungelo niyakubona na NaJehoshafati wathi yebo ke manje ngenxa yokuthi sinesikhathi lesimnandi wathi emadoda ami afana nemadoda akho Ngani sonke singemakholwa na kanjani ngako nje asihlangane senza wonye wenda liphutha lelibalekile wakwenda naJehoshafati angwakamoya ngalokwenele njengoba ngikholwa ngayo yonke inhlitiyo yami kuthi kwakungumfanekiso walolu suku impela ndzawana thithe ngandlela thithe uNkulunkulu uthumela lomlayeto kulabo labaqinisile etinhlitweni tabo wathi ekuqaleni uyokwenda ngako uneluhlelo lulayinisiwe Akuthi ngiconzaniseni nalo manje mbukusiseni wathi impela ngitokwenyuka nawo kodwa wathi awume kancane ngiyakholwa ngaphambi kokuthi sihambe sifanele sibute inkosi awucabangi kanjalo na uma sonke singemakholwa khona ke asibute inkosi yebo ke ahabi wathi impela kunjalo oh bengingacabangi ngani ngaloko na impela bengifanele ngicabange ngaloko sonke lesikhathi Wathi nginemakhulu lamane baprofethi labendlula bonke labakhona esiveni. Nginabo bonke bagcoke kahle, bonke bane-DDD, PhD, nato tonke tinto. Banenhlangano lenkulu endasi lapha, baprofethi, ngako ngitobaletha nje futhi sitobona ukuthi bathini. Niyathi lokho nje akwehlanga kahle kuJehoshafati kahle nje, wakwenda. Ngako bahamba babalandza bonke baprofethi labangemakhulu lamane, bondliwe kahle, bagcokiswe kahle. Ahabi wabondla ngekwakhe lucobo ngoba bekabende kuthi bende kona kanye nje loko lathi abakwende nako lapho khona nako lapho khona oh impela sinemabandla lamahle lapha tindzawo letinkulukade kodwa tikhathi letinengi uma umshumayele ashumayela ngetulu kwemizuzu lengamashumi lamabili libhodi lemadikoni beliyomcosha kodwa ayibusiswe inhlitiyo yakho indvodza yankulunkulu ngeke iwulalele lowo mphetho Kunjalo uma bekangacekisa kakhulu esonweni leni lelibandla lonke belingamvotela aphume kodwa lokho kungoba usehlelweni kodwa ebandleni laNkulunkulu awuvotelwa ungene noma uvotelwe uphume utyalelwa ekhatsi kanye phakathi inguna phakathi uNkulunkulu kuphela lo bekangakukhipha uthi wathi funa yena lucobo bekangeke akwende Amen. Uyathi ukuthi wendiwe ngani ngaphambi kokuthi akungenise. Akawuchupha umsebenzi wakhe ebudlapa njengoba kwenta tinhlangano tethu bangeniswe tinsuku letingemashumi lamatsatfu emashumi lamatsatfu noma tinsuku letingemashumi lasithupha noma tinsuku letingemashumi layimfica basababuka uyathi ukuthi bayini ngaphambi kokuthi bake bakhulume ngaphambi kokuthi bake bangene ebandleni wathi kahle ukuthi bendiwe ngani kungaleso sizathu kumele utalwe kabusha manje ngesikhathi abaletha bonke endasi lapho futhi wagibela esihlalweni sakhe sebukhosi lolomunye wagibela esihlalweni sakhe sebukhosi futhi bahlala ngephandle lapho futhi bathi yenyusani bonke bashumayeli baprofethi futhi bonke baphuma futhi bendlula ngendlela labafola ngayo futhi bebanesikhathi lesimnanzi kulungile wathi manje ababukeki bakahle na lalela lolwimi labalusebentisako oh he bakhuluma emagama lamakhulu kanjani nje niyathi oh amen nako konke lokunyakata loko labendlula kuko futhi bebanako konke kuhlangahlangana lapho bebanako konke ngako ngesikhathi into yokucala uyathi wathi yenyuka inkosi ithi chubeka wenyuke wathi manje uyabona Jehoshafati uyabona bengiqinisile emvaka konke Ngani na bayathi ukuthi bathini kungcono bathi ukuthi bathini noma balahlekelwe tincwadi tabo leti bachazaka oh yebo mnumzana indvodza yesifundza yeta lapho neligonsa lesifundza uthi ngiconze ukuthi banqunywa ebandleni ngalokukhulu kushesha kube abashongo tindzo letinhle ngesandla lesasibondla ngoba konke labakwatiko kwakukudla lokuphatheka kona kanjani Niyachabula ukuthi kukhona sandla lesasinesibadi lesondla libandla laNkuluNkulu. Qaphelani ngase ngibabona bonke baprofeta. Oh yebo Nkosi, isho kanje iNkosi. Chubeka wenyuke. Futhi manje into lengakejwayeleki ukuthi empeleni bebaphefumulelwe. Kodwa manje bukusisani. Kodwa lolo hlobo lokuphefumulelwa aluzange lushaye leyo ndoda yaNkuluNkulu. Jehoshafati wathi awume kancane. Ngikholwa ukuthi ngendele iphutha lapha kukhona lokungalungi bengingakafanele ngihlangahlangane kuloko niyabona na ingabi yasathi isitebele senkosi yayo niyabona na kune wathi ngiyaxolisa mnumzane nkosi Ahab kodwa awusenaye lomunye futhi lomunye umprofeti na ngani Ahab bekathi yebo ke Emakhulu lamane anhliti yonye nemadvodza lafundziswe kwendlula onke lesinawo futhi naba lapha banhliti yonye bathi lena inzandwe yaNkuluNkulu lena inzandwe yaNkuluNkulu wathi akuvakali nje kahle ngandlela thite phansi enhlitweni yakhe amen oh sewulungele na nakuke bekathi ukuthi lokho akuvakalanga njengelivi laNkuluNkulu Wathi sekude yini nje lomunye na Manje lalelani Ahab wathi Yebo sinemgicike lo ngcwele sinamunye ligama lakhe ngumikhaya Kodwa ngiyakutshela ngiyamtonza Oh ya sinaye lomunye futhi Kodwa akasuye wenhlangano yethu Bamncuma kadzeni ungephandle lapho egcumeni zawana tside Ligama lakhe uMikhaya. Jehoshafati wathi, ngithanda nje kuva loko lakushoko. Amen. Niyakubona na, umfanekiso wanamuhla, akasekho nje lomunye na. Wathi yebo, kodwa oh uluhlanya. Uhlala njalo asho tindlo letimbi ngami. Beyayisho kanjani lenye into, libe kanti livi laNkuluNkulu, lasho tindlo letimbi ngaye. Ngani ulahla ngisho inhlangano yethu ngani ungumephuli welibandla ngiloko kuphela lokukuko yebo ke baprofeti betama kumthatha bamise endasi kuthi bamnike ticuta yakhe tebhashela kodwa oh bekangeke eme athule wacishathela aphuma ngqo lapho uluhlanya loludzala nje niyabona na Jehoshafati bekanemoya waNkuluNkulu wenele ngaye lovela kuyise wathi ngingathanda kumuva hamba umlandze yebo ke Ngiyakwecwayisa, ngiyakwecwayisa. Ukhlisita emathe nako konke lokunye. Akanaso nje sithundi laba labanye bafola banaso. Into thanda kumuva. Timvu tami tiyalathe liphimbo lami. Umfokada timlandzeli. Kwendeka ukuthi Jehoshafati bekangulelinye lemawundlu aNkuluNkulu. wathi lokho akuvakali nje kahle akunako lokhu kahle kunemsindo lovavathelako kodwa akushayi kahle njengelithusi lelikhencetako nensimbi lencincethako akuvakali kahle njengekuthela emaphizi esikhunjeni sengomo lesomile njengoba Roy Davis bekavamise kusho akuvakali nje kahle wathi ake ngive lo mfo loluhlanya njengoba usho lo longeke ajoyinane nenhlangano yakho nalowo lonemibono yakhe nje ngoba bekathi ukuthi umuntu ufanele abe neliciniso ngoba bekathi ukuthi lokho kwakungesiko ngako wathi ngiyothumela bamlandzeke ngako basho baphumela emagcumeni futhi behlela endleleni lencamulo emkhathini wetakhiwo noma ngikuphi lapho bekashumayela khona noma le mishini lencane futhi naku kungena sigijimi futhi kwathi sebahambile ohe bebane kutetema njengemntwana ngani ngisho namunye umfo lothiwa nguZedekhaya wahamba wase ubeka imbondo enhloko yakhe oh mnakethu bekanesambulo kahle nje bekanemafutha ethandleni takhe nako konke lokunye bekanaye isikhathi yebo mnumzane oh isho kanje inkosi sitowathuthula kanjani emasiriya ayothi ngcu emuva even lakhe ngale timpondo leti bebanabo sikhathi ngako sigijimi leseta wathi Mikhaya wathi ya uyindvotsana imlana yebo ngingiyo ngabe ungumprofeti umgiciki longcwele luhlanya na yebo ke ngicabanga ukuthi ngimi lowo yebo ke inkosi ifuna ukubona oh iyafuna Mikhaya beka savele akwathi lokho akungabatheke inkosi bese ivele imtshelile ukuthi konke lokho kubutsana endasi lapho kwakumayelana nani ngako wasukuma ngako wathi manje awume kancane ngaphambi kokuthi uqale le mvuselelo ngitokutshela ukuthi ushumayele ngani manje bonke lalabanye bashumayele abashumayeli ngalethi ndlo leti ungasho lutho ngemjako emahashi futhi ungasho lutho mayelana nalokhu futhi noma lokhu nalokwa ngoba niyabona lalabanye bashumayele abakusho lokhu wathi usho into lefanako nalele bayishoko manje nguloko lokwakuyoba ngiko namuhla manje sitosho loko lokushiwa ngumbhalo wathi Mikhaya lalabanye baprofeti baprofeta lokuhle enkosini yethu futhi manje niyathi uyindvodza lenesithundi ngalenye indlela manje ufanele usho into lefanako yena bashito futhi baprofeta lokuhle wathi njengoba uNkulunkulu wami aphila ngitosho kuphela loko isho kanje inkosi langiko amen uNkulunkulu siphe labanye boMikhaya hlala nelivi angahle kube bekangenato tonke leti ngayizivela labanye bebanato angahle kube akabanga netiqu lomunye bekanato iPhD angahle kube akabanga nalo ludumo kubantu angahle kube bekangasuye DD lomkhulu embikwe bantu kodwa bekanelivi amen oh ngoloko ke bekathi ukuthi uNkulunkulu bekathola igcina livi lakhe ngako wathi lokho nje uNkulunkulu langitshela ukuthi ngikusho ngitosho into lefanako nalena uNkulunkulu layishoko futhi uma uNkulunkulu abikethela leti nsuku leti tekufika kubikethela letintho lengakalungi kukhondwa kwabesifazane noma kunyusela kwalabangcwele noma kudlelana kwalabangcwele uma alahla wonke lombhetho naleti letinye tintho futhi bathi njengajanesi nachambresi bamelana namosi bayoba njalo nalaba etinsukwini tekugcina ngiyayilahla lento evini laNkulunkulu uthi ngithi kuliphutha hlala nelivi anginenzaba ukuthi kukhitala khitheka lokungakanani lokuvako kuthi ungagcuma kangakanani futhi umemete kuthi ungakwenda kangakanani loku lolokunye uma umoya waNkulunkulu ungakuholeli kulokuhlandekile impilo lephelele embi kaNkulunkulu ulahle lento uNkulunkulu bekafuna ube nemafutha bekangakwentela sihlahla semafutha emncuma noma umthombo wemafutha aseTexas ake nginitshele lokuthide uNkulunkulu unetinhloso tako konke hlala nelivi lokushiwa liBhayibheli hlala nalo yiurim to mimi yaNkulunkulu naMikhaya lomdzala umprofeti wahlala evini laNkulunkulu waya endasi lapho anesibinzi nje njengelibhubesi ngalobo busuku inkosi imnika umbono bekathi lapho bekeme khona futhi bukisisani oh mnakethu labanye bebanembono nabo kodwa umbono wabo awuzange ubambisane nelivi laNkulunkulu kodwa waMikhaya Beganelivi laNkulunkulu ngoba Eliya lo beganelivi laNkulunkulu umprofeti umboni bekasavele akushito lokwakuthi kwenteka kuAhab ngako Mikhaya beyangasho kanjani indlo lenhle kuthi yayitokwenteka ngesikhathi livi laNkulunkulu lisho lokubi lokwakuthi kwenteka ngako beganelivi nakethu kungakhathaleki ukuthi umbhoshongo welisonto uphakame kangakanani noma abantu labagcwele kahle kanjani kuthi unemfundo lenjani umelusi noma yini ngaloku noma loko lokushiwo umbhishobhi Shin noma ngibani nomunye uma kuphambene nalelo livi suka kuko hlala evini ngulapho incekelo iciniso yankulunkulu ihleti khona kulelo livi ngco kunjalo Mikhaya wenyukela lapho futhi wabona umbono wakhe futhi ngesikhathi aprofetha futhi wabona umbono wakubona loko kubambisana impela nje nelivi kungena khaca nalo mbhalo bekathi ukuthi bekana isho kanje inkosi wenyukela lapho futhi wathi Mikhaya ndvotsana imla ngabe ngifanele ngiye Ramoth Gilead noma ngifanele ngihocise na Mikhaya wathi chubeka wenyuke wathi manje loko akuvakali kahle ngisho naye bekathi kangcono cobo lwakhe futhi labanengi balabo bantu bayojoyina leto tindlo letinkulu leti ngemazinga kuthi nje bathume bathi lokwehlukile umoya wokuphila losebenta even bewutobatshela kuthi loko kwehlukile uma bebana noma nguyiphi inhlaso yokuphila ngabo nhlobo balandzela leti ngayizivele letinkulu tethi coco tiguma netilokatana tindiza futhi tinyakata futhi tiguma futhi bagijima nayo yonke into babe bathi kuthi loko kuphambene kodwa bahamba nako ngenxa yekukhitalakhiteka ngubani lonenzaba nekukhitalakhiteka na ngifuna isho kanje inkosi kunjalo kuthi livi lithini manje ngiyakholelwa enkolweni levakala enhlitweni ngiyakholelwa enjabulweni kuthi ngadi ngiyakholelwa emandleni amoyalo engcwele ngiyakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu ngiyakholelwa kuko konke kubonakaliswa kwetiphiwo kodwa bafanele babe nekuhlonipha lokubekwe emthimbeni kusebenta ngekuvana impela nelivi uma ngiya endzaweni futhi ngicala kushumayela ngende kubitela ealtari wesifazane asukume bese ukhuluma ngetilimi yebo ke lihlazo leninjepho kuyadzabukisa kanjani pho loko kukhombisa ukuthi umelusi wabo akekho evinda uNkulunkulu noma nakungenjalo bekayoyiyekelisa leyondvo futhi athi ungakwenzi lokho niyabona akukho lokumelene nalesiphiwo sisetshetiswa kabi niyabona netindlo letinengi bengingathatha ema-hour nako niyathi ukuthi ngikhuluma ngani loko kukuthi ngako konke bukatholika nebuprotestani kodwa hlalani evini qaphelani manje futhi ngesikhathi abona umbono wahamba wamtshela wathi qhubeka wenyuke wathi kukangakhi ngikucela ukuthi ungitshelele iciniso wathi kodwa ngibone Israyeli ahlakadekile njengetimvu letingenamelusi wase uthi ngikutshelile ngikutshelile bengathi ukuthi utothini ngaphambi kokuthi umlethe lapha kunjalo bekangeke asho lutho lolunye bekanelivi laNkulunkulu bekangeke ente lokwehlukile kunekulahla lento futhi ngithi kusihlwa ngalokushiwo leBhayibheli ngilahla lomphetho kukhitalakhiteka buhlanya netindlo letithi livi laNkulunkulu akukho lutho kulo nelibandla licinisile nato tonke letinye tinto ngiyakulahla egameni laJesu Kristu ngeligunya lelivi laNkulunkulu akuthi emazulu nemhlaba kwendlule kodwa livi laNkulunkulu liyohlala kude kube phakathi liliciniso kunjalo manje wathi chubeka wenyuke uma ufuna futhi kwendekani na lo mfobe kanako konke lokukhitalakhiteka lokukhulu anesikhathi lesikhulu wahamba hamba ngoba bekayinhloko yelibandla wahamba hamba wase umshaya esihlathini ngesandla sakhe wambhamula ngemphama oh sengiyamuva athi ungulomncane wemanga umgicici longcwele waphumaphi umoya kaNkulunkulu kimi ngesikhathi uya kuwe na wathi uyathi ukuthi ngiboneni na wathi ngesikhathi nonke nisenesikhathi sento esimnanzi endasi lapha nelidzilileni lelikhulu njengoba bekunjalo endasi lapha bekukhona into leyentekako ezulwini ngesikhathi lesifanako futhi ngiyanitshela ngesikhathi emadodana elahleko asehokwendeta ingulube futhi iMerika idansa ngaphansi kwesici sadum dum nemculo wetinyukunya nabo Elvis Presley babo nabo ngubani lothanda suzu kunemhlangano ezulwini loqhubekako manje wathi uNkulunkulu uvule emafastelo futhi wangivumela ngabuka ngekhathi ngesikhathi ngisenesikhathi senu semculo wekinyukunye uNkulunkulu ungivumele ngabuka ezulwini kuthi ekhathi lapho ngibonela ukuthi yide wathi uboneni wathi ngibonela ibandla lelikhulu laNkulunkulu uNkulunkulu lihleti ngesekudla nangesencele futhi bekukhona tingelosi esandleni sinye nakulesinye sandla futhi wathi ngesikhathi ngibona tingelosi yinye ihleti esandleni sinye nalenye kulesinye libandla lasezulwini libuthene etulu futhi wathi uNkulunkulu wathi ngubani lengitomthola kuthi ehle na ohe lalelani ngubani lengingamthola kuthi ehle kuthe silethe ahab etulu lapho kugcwalisa livi lami lelakhulunywa ngumprofethi wami na hlala nelivi mnakethu kungakhathaleki ukuthi mangakhe maphathi emculo wekinyukunya labanawo nekuthi bakudlala kangakanani ebandleni nekuthi bakudlala kangakanani ebandleni kuthi bakwenda kangakanani loku lokwa noma lolokunye hlala nelivi kunjalo uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe sonke isikhathi caphelani kodwa wathi ngubani lesingamthola ukuthi ehle na ngubani lesingamthola ukuthi ehlele lapho futhi athole ahabi etulu lapha ngoba kuthi kufanele ligcwaliseke na wase uthi ngibone umoya wemanga wenyuka wathi ake ngihambe ngidokwehla ngingene kubo bonke labo babhishophi nalabo baprofethi nawo onke amagosa esifunza nabo bonke labanye babo futhi ngizobaphefumulela ukuthi baprofethe emanga ukuze ngibaphuphulele lapho manje awume kancane bambelela senilungele na kuphefumulelwa kuphefumulelwa lokungahambisani neliBhayibheli kuphefumulela lokusephutheni nakethu Branham singaqiniseka kanjani ukuthi sicinisile siyakubona lokukuda siyakubona lokukuda nato tonke letinto leti netingayizivele hlalani nelivi impela bobabili bebaphefumulelwe nangu umfolo omncane atimele yedwa bekaphefumulelwe lapha bebangemakhulu lamane bobhishobhi laba kahle ukuthi bebaphefumulelwe futhi ngamunye athi isho kanje inkosi kodwa sathi kanjani ukuthi ngikuphi lokulungile na hlala nelivi Mikhaya bekanelivi futhi bekathi ukuthi bubi bafanele buphathwe kabi bekakwathi lokho kutendisa leyo ngolo yekutendisa leyo ndlo leyayinenkumbi yelizinga kuyo najezebheli lophendile nato tonke letletinye tinto kwakufanele kusetshenzwe ngesandla sankulunkulu lophilako ngoba umprofethi livi lankulunkulu washo njalo wena uthi ngabe umprofethi bekalivi lankulunkulu na yebo mnumzane batokwathi etikhathini tasendvulo nangathi indlela letinengi inkosi yakhuluma kubobabe ngebaprofethi kulolu tinsuku tekugcina ngendvodzana yakhe Kristu Jesu kunjalo impela kwakulivi lankulunkulu nabo lapho baphefumulelwe bacabanga ukuthi bebaqinisile angisho ukuthi bebangasicotho bebachotho bebangemadoda lamakhulu bebangesiwo emadoda langakafunzi bebangesiyo nje indoda yasebusuku bunye bebangemadoda lamakhulu lafunziswe evini aphefumulelwe kodwa kuphefumulelwa kwabo kwakungahambisani nelivi leliBhayibheli kungaleso sizathu Mikhaya bekade ukuthi bebasephutheni neliBhayibheli lasho ukuthi ngelusuku lokugcina bantu bayoba ngilabathithanzako kungani uconze kungitshela ukuthi le ndlo lencane bengingatshelwa ngiyo na ngingumbhishobhi nginhloko yasibanibani ngingumfolo omkhulu ebandleni lasekhatholika ngingulomkhulu kumethodist ibaptist noma ngisho nakupentecostal ngingumfundisi wesifunza uconze kungitshela ukuthi uvumela leyo ndvotha kunjalo uconze kungitshela loku lokwa libhayibheli lathi bayoba ngilabathisanzako labachoshako labakhukhumele labahlambalatako labangalaleli labangabongi labangasingwele labangenamusa labangatitsibi futhi nalabo labazonda labalungile banesimo sekumesaba uNkulunkulu njengoba benta nje kodwa emandla akho bawaphika livi uma bangakhulumi ngekusho kwaloko akukho ukuphila kubo kunjalo banesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa baphika kwalo Labo ke ubagweme ngoba ngulolu hlobo lohamba indlu ngendlu netincwadi tabo letincane nemikhankaso nakanjalo njalo futhi uhola besifazane labathi wula labanesono baholwa tinganuko letinhlobo nhlobo bafunda njalo futhi bangeke bakhone kufinyelela eqinisweni hloboluni labangilo Jambres na Janes banato tonke tinhlobo tebuhatsa yonke into njengajanes na Jambres bamelana na Mosi benda kanjalo nalaba bamelana neliciniso emadoda nanemcondo lokhohlakele mayelana nelivi batama kuthatha livi laNkulunkulu futhi baliphendukethele libe ngulenye indvo libe ingcayizivele noma inhlangano yetenkolo noma batakhele ligama lelikhulu noma batende ligama lelikhulu labo ke ubagweme hlala nelivi kwendekani na wathi ngibone lo moya wemanga wathi ngidokwehla ngibaphefumulele ngitobenda abaprofeti emanga Nalawo madvodza atsandza kakhulu kujabulisa sive. Oh Nkulunkulu sisite, sithanda kakhulu kuthatha lokhu. Babe nguthishela lo nendlebe lelumako. Bayosuswa eqinisweni baye etingane kwanene. Njengoba moya lo ingcwele wacwayisa futhi wasitshela etinsukini te kugcina kutsi bayoba njani. Bafuna kakhulu kuthandwa abantu bona lucobo. Kuthola umsakato lomkhulu, mabona kutse lomkhulu noma ligama lelikhulu. Noma kunqoba lokukhulu ebandleni indlo letsitele enkulu kakhulu ngekuthi khukhumeta bavuma kakhulu kwenta lokho bathe behluleke ukucaphela evini kodwa Mikhaya bekacaphele livi bekaneliciniso bekanelivi caphelani ke washo ukuthi kuyokwentekani ngalomfo wenyuka wamshaya ebusweni wathi uhambe waya ngakuphi umoya kaNkulunkulu na wathi utokubona uma sewuhlethe egumbini lelingekhathi ubhacile Na Ahab wathi fakani lomfo ejele nivale yonke lemihlangano nakanjani asisathi funi letento tebagicike labangcwele ngalapha ungakhathateki kuyeda mfakeni ejele futhi nimnike singwa selusizi nemanti elusizi futhi uma sengibuya ngekuthula ngawusebentana naye ngalamanye amagama ajube inhloko yakhe Mikhalo mtsala eme evini laNkulunkulu athi umbono wakhe Oh Nkulunkulu, athi kuthi umbono wakhe wawuhambisana ncamashi nelivi laNkulunkulu. Wawungeke wehluleke. Wathi uma uyoke ubuye ngekuthula, Nkulunkulu akakhulumi nami. Amen, phindze amen. Oh bantu, sikhathi sesihambile. Kodwa ngifuna kusho lokhu kini mngani wami lothandzekayo. Ninga nhlobo laleli luhlelo lolunitshela kuthi Leli akusilo livi laNkulunkulu neliciniso. Ningalokothi nilalele noma ngutiphi tingayizivelele tingakavetwa futhi tabiketelwa inkosi Jesu Kristu. Ngoba yena ngesikhathi efika cobo lwakhe futhi waphilisa labagulako. Wakwenda kuphela kuze livi ligcwaliseke. Kugcwalisa livi kuphela. Ukushito kungakendeki kokubili kutotonke tinhlobo temabandla. Etambulweni telishumi nesikhombisa wathi ngabona wesifazane ingwadlakati ihleti esilweni lesikhulu lesinembala lobovu etinhloko letisikhombisa. IVatican isetinsabeni letisikhombisa ngisandza kusuka lapho nje etinyangeni letimbala letendlulile. Kuthi wathi lalunginina wetingwadla emadvodzakati lebekatalwa nguye noma ngumuphi wesifazane lomubi angatala indvodzakati lenhle kodwa bukusisani. Yini ingwadla na? Ingwadla. Yini labesifazane labadume kabi na? Besilisa, besifazane labaphingako futhi bahlale nalamanye emadvodza langesiwo emadvodza abo. Nalabantu laba, lamabandla lawa atisho ukuthi athi ngeke uNkulunkulu nelibandla laNkulunkulu. Nekubekethelela nekwenta tinjo telive. Baphinga ngakamoya. Bavumela libandla labo lipende ba besifazane bagcoke tikhindi. Futhi babavumela baphume futhi bagcoke njengelive futhi bangakulahli ngelicala bavumela besilisa ababheme ligwayi lekuthi jabulisa noma banathe tshwala babavumela babe nemaphathi abo namancane emakhadi futhi badlale iphule ekamelweni lelingaphansi futhi babe nemidanso yebantu besikolwa nemidanso ebandleni nemasuphu akusihlwa nayo yonke lenye into futhi bafundisa iscience lencane yetenkolo letsandzako esikhundleni selivi laNkulunkulu lophilako ngiyathi ukuthi lelo liciniso kuncane kubuntwana kubutabani angathi ukuthi ini kwadeveli futhi egameni laKristu ngiyakulahla ekukhanyeni kwelivi laNkulunkulu futhi ngithi sifanele sihlumeleliswe moya longcwele aphefumulelwe wathalwa kabusha ahamba ngekuthobeka futhi ebukhoneni bankulunkulu ukuthi ake ende luhlwitho ensukwini letitako. Phendukani etintweni tankulunkulu nine bantu emadolweni enu. Nine Church of God lentisho ukuthi nicabuze umngcengcema wetibusiso tankulunkulu. Hlalani nelivi lankulunkulu. Futhi noma yini lenye lephambene nalo, nyakatani nikhwesha impela kuko. Uthi nichubeke njalo. Dibane takusihlwa tilapha. Inkosi Jesu masinyane iyeda. Wangathi singakhotha umsathi inhloko tethu umzuzwana nje. Oh, ngalolo suku lolukhulu. Lolo suku lwelusuku. Ngaleyo ncwadi yethu incwadi. Netincwadi tavulwa nawo wonke umuntu wehlulelwa. Ngekwemave labhalwa encwadzini. Wami lohluphekako, umngane lophambukisiwe. Hayi bonke, yebo mngani wami, nawe utame ngelide futhi walwa nemoya. Njengenyoni nje, ngachaphela itama kushaya inhloko yayo efastelweni kucisha kukhanya. Yendani na? Ya yavele yashaba ucopho bayo, lucopho baphuma. Kukhanya kwachubeka kwakhanya. Ngalelinye lilanga, etulu lapho, ku-Stage of Liberty, etulu emkhonweni lomkhulu, inyoni letincane tathi lele tifile nzawo tonke. Ngathi kwendekeni na? Le ndvodza yathi, bekunesiphepho itolo ebusuku. Uthi esiphepheni, letinyoni letincane, tandiza ekukhanyeni. Esikhundleni sekusebenzisa kukhanya kuya ekuphepheni, betitama kushaya kukhanya tikucime, ngetimphiko tato letincane. Uthi tishaya bucopho bato baphuma. Ungetami kushaya bucopho bakho buphume. Kwenda livi laNkulunkulu lisho indlo letsite lelingayisho. Ungetami kubhekana netinhlangano talolu suku. Ngoba uma nithandza live noma tindlo telive, luthando laNkulunkulu alukho kini. Kungani ungathathi nje kukhanya kwelivangeli bese undizela ekuphepheni kusihlwa na? Oh, sivikele Nkulunkulu. Babe losezulwini njengabe silisa nebesifazane labahleti lapha bafana nemantombatana bantu labaphikelele eliphakatsene la ma petroleum nekukhanya kwemhlaba nelizulu kwalomhlaba netingcenye lethi lishumi nesithupha letehlukene lesendiwe ngado emtimbeni wabo ngumphefumulo loligugu ekuqaleni kucala futhi ngikhuleka kuwe Nkosi ukuthi usebentane nje manje naleyo nhlitiyo lo mphefumulo leyo nzawana lethambile lehlala inguna phakathi lesinika kunyakada kwethu ngako futhi ngikhulekela ukuthi utosinzisa sonke soni lesilahlekile kusihlwa kwangathi bangaconza ukuthi letinsika lethi letinkulu temamayela lesendlula kuto letibonakaliso lethi timanyata nzawoto timbili temgwaco kukukhomba kuphela kwekubonakala masinyane kwalolungile Inkosi Jesu loyo yena kuba ngumngani wakhe kuchaza kuphila kwathi kuphila lokuphakathi uthi singamathi kuphela ngekweliBhayibheli hayi ngelibandla lethu kodwa ngekutalwa kutalwa lokusha ngekutalwa kabusha uthi babe ngiyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yami akukho umuntu lofako lapha nganye nami lucobo longathandza kulahlwa noma aye esohogweni futhi kungani singavumela lokutsite kume endleleni yethu na Kungani semukela intho mbumbulu tibethi bhakabhaka tigcwele intho sibili na futhi ngesikhathi umhlaba usephathini yawo yeliwayini laseBhabhiloni lenkulu unatha liwayini ubanga umsindo besifazane labagcoke hafu tingani njengoba Nebuchadnezzar bekanato kunembhalo wesandla lobohamba elubonzene Baboni bayasibona sita lophakama kwengcangethulu kwemuntu lojwayelekile siyakubona ngoba kubhaliwe evini akusesiwe emandi kodwa ngumlilo kulesikhathi lesi futhi sibona umbhalo wesandla elubonzene siyabona ukuthi sonke sive silahliwe naNkulunkulu utothatha libandla lakhe lelitelwe kabusha Liawaliyeta lapho labo emuva emnyakeni wemaluthela, umnyaka weMethodist kwehle njalo ngeminyaka. Labalala banetinhlitiyo leticinisile kuNkulunkulu. Ngesikhathi umbila sewuhlume kancane, futhi nangesikhathi sewushakada, kodwa ngekuhambisana, ndzawonye, loko kuphila kutobutselwa ndzawonye nekuvuka kutofika. Bonke labo bayokwenda umtimba lomuhle wenkosi Jesu masinyane sewusonzele. Wathi labo labalalako bayophonswa ebumnyameni lobungephandle bekukhala nekulila nekugedla kwematini. Babe nkulunkulu akukho muntu longathandza kuba lapho. Oh, sihawukele nkulunkulu. Nangetinhlitiyo yethu letitisolako netinhloko yethu tibheke ngaseluthulini lapho usithethe khona. Futhi uma ulibala sitobuyela. Nkulunkulu bani nemusa kithi njengoba nginxusela letethameli letilinzile. Emva kwalo mlayeto lona kusihlwa, ngikhulekela ukuthi utovusa abantu ukuthi baconze kuma kwabo ebukhoneni bakho. Futhi sisakhotha msetinhloko yethu, ngabe ukhona umuntu ekhathi lapha bangakhi njalo. Kubophelelekile ukuthi kube nenkumbi yenu, ukuthi niyaconza ukuthi impilo yenu ayikaboshelwa nelivi laNkulunkulu na. Niloku nicitha sikhathi ningenzi sinqumo benikholwa hafu futhi uthethe live lelincane nalokuncanyana kwaloku nalokuncane kwaloko futhi uyagula futhi udziniwe ngiko kusihlwa. Oh, wajoyina libandla liciniso lelo mhlambe awuzange angathi kodwa embi kwaNkulunkulu lesingake sime ebukhoneni bakhe ngaphambi kwasekuseni kungahle kube khona injumbane yeatom lebhubhisa yonke lento ngekushabalalisa ngaphambi kwekuthi kuse. Kumbulani sekukhanya eRussia manje. Wathi lababili bayobe basembhedzeni kufanele ukuthi ngesikhathi sasebusuku ndzawana thide uma efika lomunye uyothathwa lomunye ashiywe. Nenelisekile enhlitweni yenu ekukhanyeni kwelivi laNkulunkulu. Natalwa kabusha ngamoya waNkulunkulu netitselo tamoya tilandzela impilo yakho. Ngeluthando kujabula kuthula kukhuthathela kulunga kukholwa bumnene kubeketela na kuyakulandzela na. Uma kungenjalo ungaba ngilohlute kakhulu kakhulu kwangathi ngingakubeka kale yondlela njengekuphakamisela sandla sakho kuNkulunkulu. Futhi uyathi ukuthi uneliphutha uthi nkulunkulu banemusa kimi uthi ungisithe ukuthi ngibe luhlobo lomkristu longafisa ukuthi ngibe ngilo ngekunginika moya lwengcwele futhi ngiphile impilo yekumesaba nkulunkulu na. Ungasiphakamisa nje sandla sakho kuNkulunkulu na. Nkulunkulu abusise ngamunye letinengi tandla letinengi tiphakeme. Manje ngabe bakhona yini labanye labangathanda ukuphakamisa sandla sakho labangazange basifake ngaleso sikhathi? Ungasiphakamisa sandla sakho na. Besifazane nkulunkulu akubusise, besilisa besifazane uyaphatheka nkulunkulu akubusise thathe nkulunkulu akubusise thathe nkulunkulu akubusise mnumzane nkulunkulu akubusise thathe nkulunkulu akubusise mfana lomncane. Niyakuconza yini loko lobumcoka baloku na? Awuthi enkonzweni kutokuva nje umlayeto noma kubona sithunywa ngiconze kusho njalo uta kutokuva umlayeto nemlayeto ukuthi moya loyingcwele uthatha livi laNkulunkulu futhi akunike lona. Manje kuthiwani ngakona? Mhlawumbe ekuseni kuyobe sekwendlule isikhathi kakhulu. Uyavuma ebukhoneni baNkulunkulu ukuthi uphakamise isandla sakho wena lo sengakabi nabo futhi uthi nkulunkulu bani nemusa kimi. Ngifuna umoya wakho kimi ngoba nkulunkulu akubusise mnumzane nkulunkulu akubusise nkulunkulu akubusise emva lapho nkulunkulu akubusise nawe nawe nawe. Yebo nkulunkulu akubusise mnumzane nkulunkulu akubusise mnumzane. Ungavuma ukuthi uthi nkulunkulu ngiya endasendlini yembumbi ngiyagula futhi ngikhathele bengihlala njalo ngifuna impilo lehlukaniselwe. Futhi kusihlwa ngiya endasendlini yembumbi kuyobeka inhlitiyo yami phansi futhi ngithi nkulunkulu ihlakade yonke bese unginika inhlitiyo lensha umoya lomusha bese ufaka umoya wakho ngco ekhathi nenzawo kuko. Futhi impilo yami ayigijime ngekuhambisana ngco ngekwelivi lakho ngende ngibe ngimikhaya walolu suku kuthi ngingema kuisho kanje inkosi nembono wami nempilo yami kuthi ngiphila embi kwakho hayi mine kodwa umoya lokimi uphila impilo leBhayibheli lelidzingako nguleyo indlela lengifuna kuba ngiyo. Oh nkulunkulu ngemusa wakho ngende kanjalo. Lomunye manje longakasiphakamisi isandla sakho ungakwenda manje na? Nkulunkulu akubusise thathe nkulunkulu akubusise Nkulunkulu akubusise Tsatse, Nkulunkulu akubusise. Hlalani nithule impela, nisakhuleka manje. Yonke inhloko ikhotheme, lonke liso livaliwe. Wonke umuntu akhuleka. Kancane nje, kamnanzi, kwemukele manje. Wavalelwa na nkulunkulu manje. Ukhona lapho ngakuwe. Ngibuka emuva ethethameleni manje kumuntu lomncane lothandzekako. Watshela sithando sakhe, salani kahle ngaleli linye ilanga sikhashanyana nje. Nalomunye lohleti lapha nzawana tsite. Watshela sithando sakhe, salani kahle sikhashanyana nje. Lapho baphuma babambelele esandleni sankulunkulu lesingaguquki. Amadvosa abo lathandzekako alapha kusihlwa, abambelele esandleni sankulunkulu lesingaguquki. Kwathi kuthi tithandwa titohlangana futhi. Oh, bekungaba njani kube bebethe lokho na? Oh, yakhela emathemba akho etintweni taphakathi. Babe wethu losezulwini njengoba umculo ukhala kamnanzi futhi lona ngumlayeto umshumayeli moya loyingcwele ashumayela kithi manje ngemculo asitshela kuthi asendene ngalomlayeto kusihlwa bambelela nje evini laNkulunkulu lelingagocuki emazulu nemhlaba kutawendlula futhi kuguquke kodwa livi lami lingeke lendlule lingeke liguquke livi laNkulunkulu longaguquleki livi lakho ngilifihlile enhlitweni yami kwasho umhubi kuthi angiyukona kuwe kube nedandla letingemashumi lamabili noma emashumi lamathathu lethe phakeme kusihlwa babe besilisa nebesifazane balivile livi ngesikhathi kukholwa kuthi angikuva Bende lesi sinye sinqumo lesenele konke kuthi ngelusito lwakho nemusa wakho kusukela kuleli awa kuchubeke batho kukhonda manje angeke yini wena kamnanzi babe wehlele enhlitweni yabo na faka umoya wakho emoyeni wabo lomusha wawufanele ubanike umoya lomusha noma nakungenjalo bebangeke basibambe sanda sabo bebangeke bakufise kodwa behlela endlini yembumbi futhi bakuvumela untshintshe imizwa yabo nemibono yabo futhi manje enhlitweni yabo bebakathi banemusa futhi wena wathi akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamthonsi bebangeke batiphakamise tandla tabo kusukela kulomncane kunabo bonke kuya kulomdzala kunabo bonke ngaphandle uma ubatshele ukuthi bakwende bakwendile ngoba ukhulume nabo futhi uNkulunkulu abanika Kristu njengesipho seluthando banikela inhliziyo yabo futhi singaliva liphimbo lakho lelikhulu lithi loyo lova livi lami hayi libandla lakho linelivi lakho futhi alikaphambani nelivi lakho kodwa loyo lova livi lami futhi akholwe ngilo ngithumile unekuphila lokuphakathi futhi akasayi ekwahlulelweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni babusise babe ngekuphila lokutse ngekuphila lokuphakathi futhi ubavuse ngelusuku lokugcina njengoba wethembisile futhi kwangathi lena kungaba inkonzo lenkulu yekunikelwa lapho labangcwele bankulunkulu lophilako batojabula futhi bavuselelwe kwangathi labagulako wonke umuntu uma akhona lokhona kwangathi bangaphiliswa kwangathi umoya wakho ungabonakaliswa ngaKristu inkosi yethu manje tinhloko tethu tiphakeme umzuzwana nje ngiyathibuta wena lophakamise isandla sakho ngikholwa ukuthi ukwemukele lokushito kodwa futhi ngiyakholwa ukuthi bewucotho futhi nginiyisa evini laNkulunkulu leli liciniso manje munye kuphela umbuto lapho benikuconzile lokho na uma ukwendile bekuNkulunkulu lobeka ngconcotha enhlitweni yakho kunjalo manje uma ngempela bewuconze lokho khona ke dindo letindzala sendlulile uNkulunkulu washo njalo kungeke kuguquke Jesu wathi lo lova emave ami futhi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi ngicabanga ukuthi uma impela kwendekile enhlitweni yakho kuthi utivela ubonga ngalokwenele kuNkulunkulu lo ngathanda ukuhamba wenyukele altar yakhe lapha futhi uguce phansi futhi umnike kubonga ngaloko lakwendele kona futhi lapho lo dzadza saqhubeka nengoma lefanako ngithanda wonke umuntu lophakamise isandla sabo kanye nalabo labangakaze labafisa kwangathi bafanele benyuke futhi asiguce phansi futhi sinikede livi lekubonga kusomandla ngaloko lasendele kona loko kufakazela ukuthi bewucotho Oh ngiyendlula manje angathi noma sine bafundisi labanengi nebavangeli lapha kusihlwa labatsandza kubona imiphefumulo embusweni wankulunkulu. Ngiyathi buta bazalwane uma nine wotani lapha mfundisi futhi angathi noma bazalwane bangayithatha yini indzawo yabo khona ngalapha kuthi sitonikele umkhuleko walabantu laba labatsandzekako. Ngiyathi kutsini ngekwelivi ngilinika kuvivinywa baphakamise tandla tabo kuthi batokwemukela livi laNkulunkulu leliphakathi kusihlwa futhi bakholwe. Futhi ngathi manje sikhulekile. Manje bukani ukuthi Jesu wathini? Asikuthathe evini manje. Sinencumbi yethu ingayizivele kodwa asikuthathe sikuyise evini. Jesu wathi loyo lova livi lami uthi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi. Futhi akasayi ekwahlulelweni kodwa wendlulile kufeni wangena ekuphileni. Nkulunkulu washo njalo. Loko kuyakucathulula inguna phakathi. Kude umuntu kwasho Jesu longeta kimi uma babe wami angamthonsi. Nako konke loko babe langinike kona kutokuda kimi kude lolahlekile. Loyo lodla inyama yami futhi anathe ingati yami unekuphila lokuphakathi futhi ngiyomvusa ngelusuku lokugcina. Oh, kumangalisa kanjani pho? Kubuka kuleli altari lapho umphefumulo omunye ubita imihlaba letingulungwane letilishumi. Abateli kujoyina libandla beta ngoba balilunga lemtimba waKristu. Beta lapha kuthi banikele kubonga nekukhuleka. Kuthi ngikhulekela kuthi moya loyingcwele utoshintsha futhi agcwalise yonke inhliziyo phansi nasethulu kuleli altari kusihlwa. Ngane kuthula nalomnanzi umoya lothobile. Lotoveta titselo nekulunga kwaKristu kuphela nje uma kukhona kuphefumula emtimbeni wabo futhi baye ekhaya enkathi imlweni. Ngabe bavangeli nebafundisi bangeta futhi beme bathungelete nathi sisanikela umkhuleko uma nithanda wonke umuntu anginandzaba kungeniswa kwenu kwemabandla lokho akaphathelani nako. Sifuna nje nite nitungelete ngcola abantu. Ngabe ukhona lomunye longathandza kuthatha indlela na? Nine mahloni ngami embi kwababe wami noma embi kwebantu. Ngita uba nemahloni ngani ekuseni phambi kwetingelosi. Nine mahloni phambi kwaletetsameli letincane kusihlwa kuthatha sincumo sakho sekuma na? Une mahloni na? Loyo lo ngivuma embi kwebantu yena ngiyomvuma embi kwababe wami. Banini semkhulekweni nje wonke umuntu basanikela kubonga uNkulunkulu ngekucolelwa kwesono sabo. Oh uNkulunkulu babe nemhlengi wemuntu laba bafikile kusihlwa bavuma ukuthi abakabekwa ngalokwenele emtimbeni waKristu. Futhi bayeta kusihlwa kuthatha sikhundla sabo ngekucondzisa kwesandla saNkulunkulu nelivi. Futhi siyakhuleka manje ukuthi utobabeka endzaweni lengiyona yona embusweni noma ngabe batomkhonda. Futhi kwangathi bona nganhlitiyonye kusihlwa bangakholwa livi lakho lelingcwele. Futhi kwangathi wena ngamoya loyingcwele ungakhuluma nabo futhi kwangathi nje banga ngekuphefumulelwa baholelwe endzaweni lengiyo emtimbeni waKristu lapho ubabitele khona. Oh uNkulunkulu, sikubonga kanjani pho wena ngaloku. Loku kuhle kakhulu ebusweni bakho. Kuyayijabulisa inhliziyo yethu kubona besilisa nebesifazane labathoguqa ngekuthi thoba e-altar. Futhi bavume emaphutha abo, futhi banxusele sihawu, bendlulise Nkosi. Tinge kutakho letigcotshiwe bafundisi belivi beme eceleni kwalabantu laba futhi ngime lapha ngakuleli desk lelingcwele. Lesi sikhathi lesimangalisako tingelo sikaNkulunkulu tinamathisele phansi ikhempu yato eceleni kwalendzawo kusihlwa. Ngoba kubhaliwe evini tingelo sikaNkulunkulu tiyace labo labamesabako. Futhi even lelikhulu lelingabonakali lelo manje lelisithungeletile kushukumisa imizwa yethu ekuphendukeni nekuletha bubi embikwemehlo ethu kuthi sendele iphutha ngetinhlitiyo letitisolako sinikela tindlela tethu letimbi Nkosi futhi sicela umsa kaNkulunkulu futhi kwangathi umoya loyingcwele lo sethembise sihawu siphe kona ngamunye wethu njengoba sicela ngekuthi thoba. Futhi sicela uNkulunkulu ukuthi agcwalise livi lakhe nekubumba impilo yethu nesimilo sethu kwendela livi lakhe. Sicela egameni laKristu.